ndasekhaya tonje ndidinga ithuba lokuba nawe ndikubambe mamela ntombazana ndiphupha ngawe ndikuthanda ende bendingaqali ngoba kudala ndikufuna when is when ndiyakuthanda Tanda when is when ya kutanda when is when ya kufuna when is when ya kutanda when is when ya kufuna when is when Ndiyakuthanda andikhathali nomabathini na ungowamwendulubambolwam thitha nawe iintsuku zobomi ba ndiyakuthanda
when is when ndiyakuthanda when is when ndiyakufuna when is when
Where